This is Daddy Aaron once again. Tuna salute Jesus Cristo. General mwenyewe. Karibu ndani.
Mapenzi yuko ndani. Na nanje yuko ndani. Koke wa home na kotira.
Phoenix.com.